Lalela, angithi nangu shaka zulu. Ay, yebo mkhulu. Ay, abasuke mangizu. Oh, angiyindoda enkulu. Lalela, angithi nangu shaka zulu. Shaka zulu, shaka zulu. Yebo mkhulu. Ay, abasuke mangizu. Oba, ngiyindoda enkulu. Oh, hey bafethu silwile lempi. Ay, manje sesivuke emasentini. Manje abazali bajabulile. Ay, sibuye ekhaya na something. Ay, hey bafethu silwile lempi. Manje sesivuke emasentini. Manje abazali bajabulile. Buye kaya na santi, e bafethu silwile lempi. Manje sesibuke emasenti, manje abazali bajabuli. Buye kaya na santi, e bafethu. No, funa ukubuyela njani? 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 No, funa ukubuyela bafethu silwile lempi. Manje sesibuke emasenti, manje abazali bajabuli. Sibuye ekhaya na santi, no, funa ukubuyela njani? No, funa ukubuyela njani? No, funa ukubuyela njani? No, ingakho sasebenza, sebenza, sebenza. Sabu ukubuyela njani? Sabu ukubuyela njani? Ingakho sasahlela, sahlela, sahlela. Sabu ukubuyela njani? Lalela, angithi nangu shaka zulu. Ay, yebo mkhulu. Lalela, angithi nangu shaka zulu. Ay, yebo mkhulu. Lalela, angithi nangu shaka zulu. Ay, yebo mkhulu. Lalela, angithi nangu shaka zulu. Lalela, angithi nangu shaka zulu. Ay, yebo mkhulu. Ay, abasuke mangizu. Oh, angiyindoda enkulu. Lalela, angithi nangu shaka zulu. Shaka zulu, shaka zulu. Yebo mkhulu. Ay, abasuke mangizu. Obake ngiyindoda enkulu. Oh, hey bafethu silwile lempi. Ay, manje sesibuke emasentini. Manje abazali bajabulile. Ay, sibuye ekhaya na something. Ay, hey bafethu silwile lempi. Manje sesibuke emasentini. Manje abazali bajabulile. Buye kaya na santi, e bafethu silwile lempi. Manje sesibuke emasenti, manje abazali bajabuli. Buye kaya na santi, e bafethu. No, funa ukubuyela njani? 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 No, funa ukubuyela bafethu silwile lempi. Manje sesibuke emasenti, manje abazali bajabuli. Buye ekhaya na santi, bafethu. No, funa ukubuyela njani? No, funa ukubuyela njani? No, funa ukubuyela njani? No, ingakho sasebenza, sebenza, sebenza. Sabu ukubuyela njani? Sabu ukubuyela njani? Ingakho sasahlela, sahlela, sahlela. Sabu ukubuyela njani? Sabu
La lela, and it's in our shadow.